aurait bien voulu entendre un
mi hidi no tawe der gomnati keso o enden ministere singama kawjoto do fille lardube gam wattude tammude ko gomnati keso o enden e ardido leydi keso melado o enden kawjoto no wodiri fille lardube e hebude mosola sador maji mabbe
participation des personnes handicapées
onon godi ko gondon domi gomnati onna
balle sedda fadde propaganda tewtoru ardengal leydi lawol didabul fuddede min bindi minen lardube derol andinore amin hollude sador maji imin tawda e kulle de min kedi he goto mo Allah hokki sa'a hebude ardengal leydi fu caka dido wombe no nata tewteru du enden der ko min jamino tawa filla hojitaade kokkol balla kamin bi amin kokki gam balla non latika illa hitane dubi ujunere e keme jena e lasojina e sappo e jena min jami min kokkeka amma balla ka darnama dubi majjun tatini handen miɗen giɗi ɗum he lawol gol enden ɗum sembinɗina natol larɗuɓe nder politique leydi ɗum sembinɗina du fa hannden laaɓi ko watta burnal larɗuɓe moƴƴa miɗen giɗi tawe minen du min joƴƴinanama lawol laamu leydi gol heɓata dimma mo minen du min kana hokkede miɗen giɗi nayeɓe larɗuɓe ɓe keƴora ka en du keɓane balla ngam larɗuɓe garbinol ni gonno burda nayeɓe ɓe du bawa wurtade garbinowa miɗen giɗi gomnati leydi Niger o du daara ko waɗana nayeɓe be enden hannden ni miɗen giɗi fottude e Bazoum Mohamed ardiɗo leydi Niger keso o enden gam min jottina boytali amin to makko min nana du ko o wi'atamin dow filla saɗor maji ɗi larɗuɓe tawra leydi Niger
ɗum ko mbiɗon oɗon domi keɓo e gomnati oɗon oɗon miila ɗum waɗan nanoy
to mi anda komi wi'a joni joni amma ni miɗen godi tammude wi'ude komin gaɗante komin ƴami fu gam miɗen andi ko Bazoum Mohamed no anni yawrude yeeso sigilaji ɗi Mohamadou Issoufou singi nder maral mum miɗen godi du tammude gam ɗuɗal kawjiɓe filla ardengal leydi fu no andani saɗor maji amin dey no wodi ko ɓuyta sembe tammude amin de enden gam wakkati min taykinomin daari dimma jawdi leydi gollirteni hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e go'o baka amin momin keɓana nder jawdi di enden heƴata heɓude mosola saɗor maji amin ɗum ndu woni no hulƴinamin
Sweet to my love, I am the lady.